نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رنغو سلنا وزولي زتاتو زوكوزا موبينو ومفن لزبو نتمكوات محمد صلى الله عليه وسلم هنا ماتيس كشلو كيتسا صلي لانتومي هنا أما قويسا نشيرو جوجودي صلي لانتومي So anyway, kumambe shoti tifesese ndi durud. Kama durud, mau kapina duwa imene mutama vanga yonfu nila zabu ni mtubi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kugisa nchiru mawote Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kapina sallallahu alaihi wa sallam mene munga bangile mwa siku ndia mawa amenu wawa mechido oti durud ndia siku la shinai umene umakala usiku wala shinai uu ndi usana wa lajisani masiku awili amenewa ndi abu no kwambili kuchulukitsa kwele nga turudu kufu nilazabu ino tumiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam njele lutika mbila neko makamaka zingapo zukuza na ndi maubuno azimene ndi yo ya mbilila ndi hadithi imene ili ya sahih imene ikubezi kamu Musnad Ahmad page 1662 umaso mushtabu chochedwa al-khilafayat mene mutu Ibn Auf Abdurrahman Ibn Auf radiyallahu anhu aulongo sula nuna kuti siku lina Nabi sallallahu alayhi wa sallam adayo kwa nyumba kwake ndipo ndidamu londola kufikila mpaka adalo wa munda watende nagwetsa nkhope yake pansi kupanga sajida sallallahu alaihi wasallam adakhala pa sajida kwa nthawi yayitali mpaka ndaganiza ngati Allah subhanahu wa taala wajwetsa mzimu wake kenako ndidapita pafupi kuti ndikaone chomwe chanchitikira ntumwi sallallahu alaihi wasallam kenako ntumwi sallallahu alaihi wasallam adanyamula mutu wake ulemekezeka kuchoka pa sajida ndikundifunsa kuti chichitika ndichani kudzera pamenepo ndidaonetsa mantha kumaso nkhawa zanga zokhudza kumuganizira kuti omwalira pa sajida Nabi sallallahu alaihi wasallam adayankha nati chifukwa chomwe ndidapangira sajida yayitali chotelo ndichakuti Jibril alaihi salam yomwe ndi ngelo anandibwelera ndikundifunsa kuti kodi ndisakuze nkhani yabwino yomwe Allah subhanahu wa taala akunena kuti amenanga kutumizile durudi senzati amenanga kufunde zabwino iweyo mtume sallallahu alaihi wasallama ndimamfikitsira chifundo changa ndipo amenama kutumizira salamu ndimampatsa ntendele ndikumudalitsa so tikuona pamene pamwe hadithi imene iphunzira ndinena kuti tikuchulukisa tikachulukisa kuwerenga durudi ndio tikuzichulukitsiranso sawabu zopeza pamaso pallahu tabaraka wataala mahari kabina kuti chiwongo cha nabi adam alayhi salam kudi chiwongo chimene nabi sallallahu alayhi nabi adam alayhi salam panika yake imene idaza chitika chaka chimene monga tudziwa nuna kuti imene liso lidali banja loyamba kwa munthu pano pa dziko la pansi kodi chimene chidachitika ndichani kodi ndi mahali anji na nkhandi yangati amene nabi adam alayhi salam adapeleka kwa mkazi wake bibi hawa radhiyallahu anha Sheikhu Abdul Haq Dahlawi rahimahullah adalemba mbuku la olochedwa Madarijun Nubuwa kuti Hawa radhiyallahu anha atalengedwa Adam alayhi salam adanyamula dzanja lake kuti amugwire angelo adati kwa iye upeze ntima ndikudikira kuti nikah kapena kuti ndowa ichitike ndikumpatsa mahari Adam alayhi salam adafunsa nati ndipeleke shani ngati mahari angelo adayankha nati kuwerenga durude kumuwerengera nabi sallallahu alaihi wasallama muhadithina zimanenedwa nati mahari anali kuwerengedwa kwa durude kokwana ka 20 makumi awili mitanera hadithi imene yankhani yomalizirayi hadithi yomalizirayi tikayipeza mu chitabu icha chochedwa fazaile durudi chimene chitabu chimene chimalongosera kwambiri maubwino ochulukitsa kuwerenga durudu ndipo chitabu chimenecho chidwa fazaile durudu mungazipeza zimenezi pa page 155